ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda ey
ubanza nkukunda
oh no hari byo wanga kumva amaherezo karibona ibyo witimikani ukabibona ukuri ubuzima ugasa nikizami gihoraho ibigushimisha bikakuba kure ugaca mu nzira wita kikizira ukibwira yuko kubona
nakubonye ntukuzi yumva witayeho iyo nkubonye ugiye nyibwira kutagaruka numva ijwi ryawe
yumva umpamagara ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ukunda nk'ingeso nanjye ubu ndabyumva iyo mvuze ndakuvuga nomaze uko mbikora ubanza ukunda nibyo icyakora ushobora kubabara kuko nahumva ikivuka ugaca mu nzira wita kikizira
ukibwira yuko
nakubona
nakubonye ntukuzi yumva witayeho iyo nkubonye ugiye nyibwira kutagaruka
ukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda ubanza nkukunda nakubonye ntukuzi witayeho iyo nkubonye ugiye nyibwira kutagaruka numva ijwi ryawe
numva umpamagara ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda
ubanza nkukunda nakubonye ntukuzi iyo nkubonye ugiye nyibwira kutagaruka numva ijwi ryawe
numva umpamagara ubanza nkukunda
ubanza nkukunda ubanza nkukunda